Hello. Abiola, where are you right now, man? Kuna mtoto hapa nakulizia na mimi sina cha kumwambia. Oh, mchokozi, do you got something to tell her? Mwambie basi.
Sitokuacha kando na ndugu nikikuwahi.
Asheri.
Maumi yangu yasikie nilinge nawe.
Bum bum bum.
Sitokuacha kando na ndugu nikikuwahi.
Asheri.
Maumi yangu yasikie nilinge nawe.
Bum bum bum.
Umenifunga pingu za kimapenzi we mama. Wako sitoki na kupenda mpaka nimechizi. Kwenye koti we ndo muamuzi.
Kama super glue ni kupe love true. Cause you never know what's coming through your way. Give me a chance and call me your boo. Cause I believe one day we go marry, we gonna be together. Ain't in a hurry kugonga tangojea. Either you bury me or I bury you. Fedha nini kwani hapa mapenzi tu. Your booty so ya mchina. Sampo katuni za masudi livoshona. Kusudi kala kojina. Tofauti yako na one ili yako hina. Tena na tena nitafanya chochote utachosema. Yeah, na wakomanya. Cheka kidogo basi wechanda chema. Your booty so ya mchina. Sampo katuni za masudi ulivoshona. Kusudi kala kojina. Tofauti yako na wow.
Nitokuwacha kano na ndugu nikikuwahi.
Asheri.
Maumi yangu yasikie niringe nawe.
Bum bum bum.
Nitokuwacha kano na ndugu nikikuwahi.
Asheri.
Maumi yangu yasikie niringe nawe.
Bum bum bum.
Fast be the holy star right here. Mchokozi na Abiola. Jimba Lords Music.
Touch.
Yeah.